Ay, 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 Ingane gcwe ibhasi bhasi 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 utshwala mina ingane gcwe ibhasi olwayo yimi sengifuna ukudlala ngaya utshwala mina ingane gcwe ibhasi olwayo yimi sengifuna ukudlala ngaya thatha namagunya nodlalelalela Lento kuba isupha ngayifunga ifunga Thathana magunya nodlalo lalela Lento kuba isupha ngayifunga ifunga
Ah, yeah.
Give me my feet. Ask me, come on, my